As Mr. Romantic, Boomer, you turn your new music. Jay Shine, we back to
Tena maruma, chikayuma, usiziwa unamwamuna. Beauty ni yako ene, I love you just the way you are. Simply because you are not a regular type of lady, so nalikutemwa how you are. That's why siniko na kusaziwa how you are. So one time for your mom. Wamai wako niziwa, nankala na mwana. Elo lelo mwana wabu anavana. Elo nine nbana wanga batavana. That's why I love you, you're the pillar of my family. So phone 7 ili napo ni kupasa manyumba na mamotoka na makizi ya yaani. Jawa kumutima kwanga ndiwe number one.